crazy.
Karoka Sita,
maximum to the world.
Obi.
Nowadays we no longer say it's over.
It's over.
Kula kachi chendi nebiketa newechawa.
Newechawa.
Oh no no no. Tena kawa kajanja. Pula muwende muwa kujoka. Ngate tompa sato ndekanya. Na unya wafu ganeta mwada.
Level.
Bumbu tuwa tamanyi wade jingiza. Otande koto kufukiriza. Ne unya manyi joka cha. Oli wanchitalo nyona kuchalo jovera. Bikula uwase wange zenda banga. Na unya wewe kwa ta.
Zendo unya patembe.
Ninga kaba neta mwata mwaka tindi na chibanda tunula nene jusaki ala wanda
nalikuti
wano mpano kwena linku wana kwetiza chema nyama zika nifuna kasambula siri vera vira vita chevye wankora sigara jori sigara jendi karinebu kaba ama zika noburo kwetuga mire mbeje nonya naona na kowe vyo kwetusa
na unya mpate mbe, na unya mpate mbe, na unya mpate mbe. Ebe ukuchu nyambedi na mufia.
Na unya mpate mbe, na unya mpate mbe, na unya mpate mbe. Nina mufia, ebe ukuchu nyaha. Na unya mpa, na unya mpate mbe, na unya mpa, na unya mpate mbe.
Karinebu kaba, amazika noburo kwetuga. Mire mbeje nonya, naona na kowe vyo kwetusa.
Na unya mpate mbe.